Blog Talk Radio.
Bavandimwe turi kumwe kuri radio iteme
nongeye kubaha ikaze ndwaniye Simeoni ubahaye ikaze kandi ubakiriye kandi ubashuhuje nkaba kandi mbifuriza imigisha ya rurema. Iki ni cya gihe cy'ikiganiro cyo mu ijambo ry'Imana, inkuru nziza, inkuru nziza. Nkaba ngira ngo kandi twibukiranye yuko inkuru nziza nk'uko Pawulo ayisobanura, umugaragu w'Imana Pawulo ayisobanura mu nzandiko ze yandikiye aba Roma, Abagalatiya n'abandi bose yandikiye, ko avuga ko atari inkuru nziza atari ukugaruka kwa Yesu nk'uko abantu bamwe babitekereza, nubwo kugaruka kwa Yesu naryita nk'ishami risoza iyi nkuru nziza kandi rikayisoza neza cyane, rigaragaje iyi nkuru nziza aho yari ishingiye. Ntabwo kugaruka kwa Yesu umuntu yabitandukanya n'inkuru nziza, ariko mu by'ukuri iyo Pawulo avuga inkuru nziza ntabwo ari uku kugaruka kwa Yesu aba avuga, cyane cyane ko mu kugaruka kwa Yesu hazaba harimo imiborogo y'abantu bazazimira, bazarimbuka, ku bw'ibyo ikaba itakwitwa inkuru nziza. Kandi inkuru nziza si ugukomeza amategeko y'Imana uko ari 10, kuko twasanze ko amategeko y'Imana ni imico y'Imana aduciraho iteka ryo gupfa buheriheri, kuko turi abanyabyaha. Kandi mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 23 hakatubwira ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ahubwo twasanze ko inkuru nziza ari agakiza Kristo yateguriye umuntu wese wemera kukakira, agakiza kateguwe mu myaka 2000 ishize, niho kasohoye mu gihe Yesu Kristo yadupfiraga, yazaga muri iyi si akatuvukira, akahaba ndetse igihe kikagera akadupfira. Ni agakiza Yesu Kristo yaduteguriye ku buntu binyuze mu kwizera. Inkuru nziza rero ni uko Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza wacu yadutsindishirije tutari abo gutsinda. Inkuru nziza ni Kristo muri wowe, ni Kristo muri jye. Inkuru nziza ni ukutuvukira kwa Yesu Kristo. Inkuru nziza ni ukubana nawe muri iyi si yarigize umuntu. Inkuru nziza ni ukutubambirwa. Inkuru nziza ni amaraso ye atwozaho ibyaha no kutuzukira, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, nk'uko tubibona muri rya jambo duhora twibukiranya buri gihe ryanditswe muri Yohani igice cya 3 umurongo wa 16, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Nkaba kandi ngira ngo mfate aka kanya nshime Imana ko yongeye kuduhuza n'umuvandimwe wacu umukozi w'Imana Pastoro Ntabana Onesiforo. Twari tumaze ibyumweru tutaganira, none Imana ikaba yongeye kumuduha kugira ngo tuganirize ku ijambo ryayo. Pasiteri Onesiforo Ntabana, nongeye kukwakira nawe kuri radio Iteme kandi ngusuhuza cyane kandi nshima Imana cyane ko yongeye kuduhuza muri uyu mwanya, kandi nyishimira ijambo ryayo waduteguriye, ijambo ryayo yaguhaye kugira ngo uridusangize. Uyu mwanya rero akaba ari uwawe, nkaba nkwakiriye kandi nizera ko Imana idufashiriza hamwe kugira ngo twakire ijambo ryayo. Pasteur Ntabana, uyu mwanya ni uwawe.
Yesu ashimwe cyane byose.
Amen.
Akwiye ikuzo n'icyubahiro imaze kumuvuga ko inkuru nziza ari urukundo rwa Yesu kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho.
Amen. Inkuru nziza
koko. Urakoze cyane muvandimwe Simeoni, reka dukomeze iyo nkuru nziza y'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo.
Amen.
Urakoze cyane kunyakira, nukuri biranshimishije. Uwiteka aguhire, aguhe umugisha. Nuko nangereka reka gusuhuze Manifata Simeoni, nanjye ndakurambutsa mu izina rya Yesu Kristo.
Amen. Amen. Amen.
Kindi kandi bifuza gusuhuza cyane bikuye ku mutima abana b'Imana bari kuri radiyo Iteme badufasha kugira ngo inkuru nziza y'agakiza kabonerwa mu Yesu Kristo yumvikane. Uwiteka Mana Imana yabaramukije abaduhesha.
Amen.
Ndasuhuza kandi mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ubwoko bw'Imana aho buri hose uduteze amatwi kumva inkuru nziza. Basuhuza Abanyarwandakazi, abakuru n'abato, aho mu bwose bari mu Rwanda, ari mu mpande enye z'isi, aho Uwiteka akomeje kubarindira. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Uwiteka abahumisha.
Amen.
Nakoze cyane. Reka dukomeze ibyigisho byacu bivuga inkuru nziza y'agakiza ka Yesu Kristo. Mu byigisho byacu umutwe mukuru twari dufite kandi n'ubu tugifite uravuga ngo nuko Abisirayeli bariheba cyane bahera ko batakambira Uwiteka. Uno umutwe mukuru ariko ugizwe n'indi mitwe mito ariyo twakwita mu Gifaransa sous-titre cyangwa se mu Cyongereza. Ndagira ngo mu kanya gato twibukiranye iyo mitwe mito hanyuma tubone kugera ku mutwe w'ikibwirizwa cy'uyu munsi. Ku kibwirizwa cya mbere twibuka yuko mu gihe Abisirayeli bari mu kaga cyane bageze harindimuka Abamidiyani bari barababujije epfo na ruguru batakiye Uwiteka yumva gutaka kwabo, nuko ahagurutsa Gideyoni n'abantu 300 abarangaje imbere muri Kristo abaneshereza Abamidiyani n'Abamaleki abakize amaboko yawe.
Amen.
Icyo cyigisho cyatambutse kuri 23 z'ukwa gatanu uyu mwaka. Noneho ikindi kibwirizwa cya kabiri umutwe wacyo mutoya waravuga guti bari mu bubasha bwa Farawo batakambira Imana abana b'Abisirayeli. Imana yumva gutaka kwabo nuko irabatabara irabatura ikoresheje Mose na Aroni. Yateje Farawo wari winangiye umutima imuteza ibyago cyenderanga kuva ku kwezi maze Imana yacu imuteza icyago cyatumi cy'urupfu rw'abana b'imfura no kwa Farawo umwana wa Farawo arapfa nuko bagomba bapfa ku kwezi bareka ubwoko bw'Imana burekeza Imana irapfa kuhatuye. Aho nanone twakora icyigisho gikomeye yuko mu gihe cye ufite ibitubashe tugomba gutakira Imana tukahita kimwe gishyizeho umwete Imana ikadutabara.
Amen.
Hari kuri 30 z'ukwa gatanu k'uyu mwaka umutwe w'icyigisho cya gatatu uravuga uti umwami Yehoshafati yatabaje Uwiteka ageze mu kaga Uwiteka yumva gutaka kwe aramutabara. Icyo ni igihe umwami Yehoshafati yari yatabaje umwami w'umukono w'umunyabyaha witwaga Ahabu bari batamaye ahitwaga Ramoti Galeyadi yamusuka ashutse ngo naze batabarane nuko Ahabu ariyoberanye Yehoshafati kuko atari itakura ntabwo yiyoberanije nuko ubu abonye bamwumva bagiye kumurasa amerewe nabi cyane bamutunze yibuka gutakira Uwiteka Uwiteka aramutwara.
Amen.
Nuko atabarutse amahoro ahura n'umuhanuzi Yehu umuhanuzi Yehu aramucyaha ati hari nawo watabaye abanyabyaha atari ko hari ikibyo hari ibyo Uwiteka agushimira kabimubwira nuko Yehoshafati ararambarara ati nakoze koko ariko noneho atangira gukora referume ibayibo mu bwami bwe atendikaga cyamanza ategeka abategetsi bose ari hasi arambwira ati kuva uyu munsi wa none mutangire gukora ibyiza bishimisha Imana muca imanza zitabera murenganira abarengana murenganira abarengana murenganira imfubyi n'abapfakazi. Ariko ndagira ngo mbibutse abana b'Imana mu gihe turwanya ishyaka ryo gukora ibyiza ibyo ntibituma Satani ataturwanya muri icyo gihe nibwo yatewe n'ingabo zikomeye cyane agira ubwoba z'abamubabo n'abamoni nabo ku musozi Seyiri agira ubwoba cyane aratinda cyane nuko arongera atabaza Imana arongera atabaza Imana agira ngo amubwire ahangaha mu buhungu bw'ubwoko bw'Imana yaratatse cyane ahamagara Abisirayeli ati nimuze dutakire Imana nuko baranga bazane n'abantu babo nimubirebe bazane kubona twaba abana bakuru n'abatoyi mu rubanywa baraza bagahita baza imbere y'Imana batire abana batapfuye dutwanye n'urubyaro. Nuko umwami Yehoshafati nimwumva isengesho asenze icyo gihe isengesho asenze yaravuze ati aho ni icyakabiri ry'ibyo kumva mu gice cya 20 ku murongo wa 12 aravuga ati Imana yacu ntiwakwemera kubahana kuko nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi zaduteye kandi tubona uko twagira ariko niwe duhanze amaso.
Amen.
Nuko Uwiteka abonye ukuntu yicishije bugufi yuko ntacyo bashoboye yumvise iyo sengesho ati niwe duhanze amaso uwiteka abonekera umuhanuzi witwaga Yehezeri uri hagati muri bo nuko arababwira ati nimwumve yemwe babu Yerusalemu nimwumve mwa Bayuda n'abamwami Yehoshafati nimuhumure kuko urugamba atari urwanyu urugamba ni urw'Uwiteka.
Amen.
Yes, ashimwe cyane.
Alleluya.
Yehoshafati aratabaza Uwiteka. Natwe twasanze yuko mu gihe twugarijwe n'amakuba dukwiye gutabaza Uwiteka, Uwiteka Imana yacu iba iri kumwe natwe iratwumva ikadutabara. Yes, ashimwe cyane.
Amen.
Mu cyigisho cya kane hatwibutsa none ukuntu umwami Hezekiya yatakiye Uwiteka nk'umwami wa Asiriya witwaga Senakeribu yari yamusharuse yamuhugije kuri haruguru yamukuye na zeru yamuteye amutera n'imigabo myinshi ibihumbi ijana na mirongo umunani na bitanu kandi umubiri yamuhaswe aho yamunaniye ntimugahakwe ku banzi banyu ahubwo mujye muhakwa ku Uwiteka ntufite icyo azavuze. Nuko mwami Hezekiya aratabaza nimwumve nawe isengesho yasenze aravuga ati Hezekiya nuko none Uwiteka Mana yawe ndakwingize umukiza w'amaboko ye ya Senakeribu kugira ngo abantu bo mu isi bose bamenye ko ari wowe wenyine Uwiteka Imana.
Amen.
Imana ntabwo yatize rero yabatabaye yohereza marayika umwe gusa icyo ni cyo nkundira Imana ahabwe ikuzo n'icyubahiro gishyira mu
cyerekezo
cyacu yohereza marayika umwe kugira ngo yereke Senakeribu ko nta cyari cyo imbere ye nuko izo ndabi bihumbi bitatu na mirongo inani na bitanu muri iryo joro marayika arazibata umusirikare w'umumarayika arazibata maze Senakeribu asubirayo yingiza imoso ajya mu rusengero rw'ibigirwamana bye abahungu yibyariye bamusanga bamutsinda mu wati wa kigoryi we nibo batumye izi ngabo zishika.
Yesu
ashimwe cyane.
Alleluya.
Umutwe w'icyubahiro uyu munsi dufite uravuga uti kwe turi inkweto mu birenge byawe inkike z'ingeso ziri bike kwe turumvikana. Yesu ashimwe cyane.
Amen.
Okay, sinzi ko byari bigenze kwe turi icyo ni cyo cyigisho dufite uyu munsi ngo kwe turi inkweto mu birenge byawe inkike z'ingeso ziri duke kwe tura nange nkweture dukwesure inkweto mu birenge byacu maze inkike z'ingeso zituri imbere zose uko zaba zimeze ziri duke.
Amen.
Reka dusenge ufite wapfukamira Imana yacu maze tuyisenge Uwiteka igitere gikomeye cy'agakiza kacu muri aka kanya turagupfukamiye hamwe ikuzo n'icyubahiro.
Amen.
Waradukunze dukunda urukundo rutangaje ubutubatura urupfu rw'Uwiteka urupfu rwagenewe Satani n'ingabo ze z'abadayimoni urarutubatura ntusingizwe ibihe bidashira.
Amen.
Turagushima cyane kuko Imana natwe ukadutabara mu gihe twatewe na Sekibi. None turakwingiza muri aka kanya bitari gitanga amahoro bamaze kwambuka Yorodani bakambitse amahema yabo mu kibaya cy'i Yeriko. Imana yabwiye Yosuwa kugira ngo acebe abana b'Abisirayeli kuko babandi bihumbi 600 bari baravuye mu Egiputa barakebwe, bari barashiriye mu butayu mu ya myaka 40 bamaze bitotomba. Ntimukagende tubone kwitotomba, ahubwo twe dushima Imana mu byose. Abo ngabo rwari urubyiruko rutakebwe. Iramubwira iti bakebe mu gice cya 5 cya Yosuwa, igihe cyacu ni gito kuva mu gice cya 5 kuva ku murongo wa mbere ukagenda ukageza ku murongo wa 12. Hari icyo gitekerezo nuko arabakeba nkuko yateretse imana wagirirwa wabwirijwe Pastor Simeon naragikurikiye arakikunze utumbwira utwibutsa gutya abanyakuri uko ariko.
Amen.
Gutya abanyakuri uko ariko atari ugukuraho urwaruhu rwicyo umwana w'umuhungu yambariyeho cyangwa se umugabo yambariyeho, ahubwo gutya abanyakuri ari ugusenyirwa uruhande rw'ibyaha.
Amen.
Ibyaha bigatinyuka bigakurwaho mu bugingo bw'abantu b'Imana, maze tukava muri Adamu wa mbere wacumuye ako kodirishi yacu ibyago n'amakuba tukajya muri Yesu mu cyane.
Amen.
Urakoze cyane. Witeza guhirike nuko amaze kubakeba, maze gutegeka ngo bakebwe, hari n'umuhango wa Pasika wabiririje. Imana iributsa iti mwibuka mwa rubyiruko mukundo nabakuye mu Egiputa, mwibuka nabakuye mu Egiputa igihe marayika yazaga agatambuka ku ngoza ba sogokuru banyu, aribyo biri niyo Pasika bishe umwana w'intama basiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango zabo, maze marayika agatambuka ntibashire. Hari kujya ngo babyiruke nabyo ibyo Imana yabakoreye.
Amen.
Noneho rero ubwo bari bagiye ku rugamba barwana n'ibihande byari mu mujyi wa Yeriko, babyende ariko bibuka yuko bari kumwe n'Imana, bibuka neza yuko bakwiye kwicisha bugufi imbere y'Imana, bari barakebwe mu mitima. Amen. Yesu ashimwe.
Amen.
Yesu ashimwe cyane. Nuko Yosuwa ava aho bari bari bakambitse mu rugereko, agenda mu bitekerezo bye nta kindi yatekerezaga. Yatekerezaga iby'urugamba bagiye kujyamo, yatekerezaga ibyabiriya bihanda bagiye guhangana nabyo byari byitekeye mu mujyi wa Yeriko, wari uzenguruka inkike zikomeye ndende n'amabuye. Ihejuru y'izo nkike hari abarinzi bari bahashyize ngo mujye mutubemera ibyo bakora. Nuko Yosuwa agiye kubona abona ibikomeye ibitangaje mu byuma, umurongo wa 13 mu gice cya Yosuwa, igice cya 5 cya Yosuwa. Nuko Yosuwa yegereye Yeriko yubura amaso abona umuntu ahagaze amwegereye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese yashobora kugera mbanza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu ibintu byari bikomeye yatekerezaga iby'urugamba yatekerezaga urugamba bagiye guhura ngo kuko abo bari bitekeye mu buryo yiriko byari byabihanda by'abamare ibyabihanda biteye ubwoba byakomokaga kuri Goliyati urumva ko yaramusubije ati oya oya mbwiriza oya ahubwo njye none kubera ingabo z'umwete ku mugabo
amen
yesu ari kumeta hasi yubami aramuraga ati mutwara yewe umugaragu wawe untegetse iki haleluya haleluya haleluya
amen
yikubita hasi yicisha bugufi yikubita hasi kumyago nyinshi andi yari kubirinduka yikubita mureke tujye turambarara imbere y'uwiteka kugira ngo inyigezuye ko zikunde uwiteka ziriture ntacyo turicyo turate imana dusingize imana twongeze imana kutayongeye
isobanuroamen
ntabwo kusaba icyubahiro ubundi yesu kandi yesu ni yesu mubahanga umugaba w'ingabo zo mu ijuru uretse ati kweturi mbese umurenge ryawe kuko uhagaze ahe izuba rigenze cyo mu gice cya gatandatu umugabo w'ingabo yamubwiye ibyo bakwiriye gukora kugira ngo igice ziye ariko ziriduke yamubwiye muri make y'uko bakwiriye kuzenguruka yereko inshuro zirindwi nibabikora inkike ziye nuramukazikoze yuko inkike ziyeri kuzasuka barumviye nimureka tujye twumvira imana mu byo tubwira kandi tubwirira mu ijambo ryaryo nimureka twumvira imana tukoze tubwire ku munsi wa mbere bazengurutse yariko barataha kandi bazengurukaga icyo gihe bahiga abatwahisha abatambyi batwaye isanduku y'uwiteka isanduku y'uwiteka ni mu mategeko y'imana iyo mpamvu natwe dukwiye kubaha imana kandi mu mategeko y'imana nagira ngo mu by'ukuri tuyibuke nubwo atari yo zadukiza kuko tuzakizwa n'ubuntu ariko kandi abayakomeza ntabagire ubuntu bakabashozwa n'uwiteka
amen
kandi amategeko twibuka amategeko ntabaga aha ngaha amategeko akubiye muri aya yandi abiri gusa yesu yavuze ati ukundisha uwiteka umutima wawe wose ukundisha uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose imbaraga zawe zose kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda
amen
icyo ni cyo imana idushakaho bari batwaye iyo sanduku irimo ayo mategeko nubwo baravuga ngo ku munsi wa mbere barataha bumvira imana umunsi wa kabiri barataha uwa gatatu barataha uwa kane barataha uwa gatanu barataha uwa gatandatu barataha ariko uwiteka umwana we mu ijuru umwami yesu yarababwiye ati ku munsi wa karindwi muzahazenguruka inshuro inyica ariko zitariduka barumvira maze ku munsi wa karindwi bahazenguruka karindwi inyica ziyeriko n'iyo miturirwa yari muri yeriko yose biraduka yirunda hasi aleluya aleluya
amen
maze yesu wa n'ingabo z'abisirayeli bari bari kumwe ariko mwibuke umugabo w'ingabo wari warahagaze ni yesu kirisitu kuko banesha ibyo bihanda byari byirunze mu mujyi wa yesu mana yacu
Amen.
Amen. Maze duhinduka abana bawe nitwamatukitwa urubyaro rwanda mu bacumuye ahubwo ubu dusigaye twitwa urubyaro rw'umwami Yesu Adamu wa kabiri.
Amen.
Babikuzo usingizwe ibihe bidashira. Turagushima cyane kuko Yesu Kristo Emmanuel abantu natwe abantu natwe turi kumwe aho hakurira abisene turi kumwe abitabye amatwi umwana wawe wese ahwara aho yicaye abahagaze bagenda muri kumwe Yesu nahari buri kumwe na buri wese kugira ngo turinde turagushima kandi kuko izina ryawe ni Emmanuel ni ku muhanuzi yavuze ngo Imana iri kumwe nawe.
Amen.
Ndagusabye cyane mu mwuka wera ajya kwihuta yuko uri kumwe natwe maze kugutabaza muri byose twicishije ngo dufite kwizera nta kindi twiringira nta wundi twiringira ahubwo biduhanze amaso maze nawe udukemurire ibibazo byatunaniye twabonye ibiti uturiturire izo nkike ziyeriko zatuusha.
Amen.
Ubundi ukenzire ibibazo byatubugirije amahwemo
bituhoza
ku Yesu iteka ryose kandi umwuka wera dushoboze kuba umwe dukunda n'ukuri w'amoko y'abahutu n'abatutsi n'ibavurikiyabihe byose abantu bumva imana b'abanyarwanda bari bakunda bazi igihugu cyacu mu minsi imbere kizahinduka igihugu gitangazirwa mu isi yose.
Amen.
Abantu bazajya baza kureba Yesu kubona imirimo n'ibitangaza bya Yesu muri kiriya
gihugu.
Ibyo mbigusabye mfite kwizera kandi cyane cyane nzi yuko utwumva kandi bisabye muri byinshi na mwari mwana waduhaye ngo tuzajye tugusabamo by'umwami wawe Yesu Kristo. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Urakoze cyane Pasiteri Ntabana abo muri studio adushyiriraho indirimbo iheruka noneho tugatandukana.
Yambara mbogu mfasha ya mavi atitira ukomeza batende mute kuko biri turi ndiba zabagenzi bacu turakeneranye urunana mfata n'urunana urakeneye nanjye ndagukeneye imbaraga zawe zibereyeho gufasha ya mavi atitira ukomeza batende mute kuko biri turi ndiba zabagenzi bacu turakeneranye.
Come and